Just lift up your voice and say, Ni cha jari pu te na kesho, Ni ta amka upiana nisonge, Hata wakipenda kunivunja, Mambo ya kizidi unga, Sita shindwa kujivuta, Kesho na amka upia.
Feeling more than now. Mawazo ya ni kumba na shindwa songa. Hizi haso ni kama zifungu njia now. I'm in a danger zone. Never been here before. Kichwa ni mwago ni wo.
Bado nasaka kigaidi, ni mwana wa baba no ID. Najua na kaka mamkaidi, kule niliko toka sitaipi. Jana na leo tofauti, ila kwa ukisikiza hiyo sauti. Kijana simama mambo ya tajipatilia manani mashauri. Yeah, bado nini, jua langara na baki na panga na drama indakala na kama. Diki na pinga kinara na Mungu atafanya lolota tapanda na kama. Siri, keep it moving na bado ni dili na mimi siyachi kiasi na kili. Saliti kwa busu kuna dukuduku na jua I never said ni. Likumbati uchungu ni kimuamba Mungu faraja is what I prayed. Not a day nilishinda vita bila ya we. Not today nakana mablanda hilana na ibanda dhabahu ni baba na damu ni mwana.
Fighting intuitions, don't know if I'm living. Sanity into my enemy, another issue I don't see. Eye to eye with everything that I'm doing. Oh no, but no more pain now. See how we come now. Not just cause I maybe need to chari butena.
Walo kunja nisifike lipo fika wakasahau kwamba siku nazo hazigandi. Na ye muomba ananipa kwa uhakika maana Mungu wangu na wao havipandi. Ni Mungu tu wa kuziba na chofosi. Ni Mungu tu anagawa jua la utosi. Ni Mungu tu wa kufanya ukawa bosi. No, asa wao ni nani tuogope? Wameumbwa kwa udongo mfano tope. Asa wewe ni nani? Si ujaribu tena.
Shida ziki zidi ninakumbuka riziki nimeke from above. Ninajiamini, I'm a winner who's been winning. I give thanks to the Lord.
Nimetoka kijijini, I know. Nilikuja mjini, I know. A dream ilikuwa bigi, bado naiamini. And that you pick up every time that I fall.
Kesho, if you know.
Time you there, almost ain't good there. Tower coming down like Jenga, game is not fair. Kigoyo kangario, jiniponi miario. Chunyi toreo kidwa storino. Chako penjuri kabeni tenya sayadiera. Toka inti waroni andakti omenya. Kese na making moves, it seems so easy. Why am I still here?
It's time I'm fed up, you're thinking. Assalamu alaikum. You've got so much more.
Just lift up your voice and say.